knows I love you. Love you, Mimi, Naku, Pinda. Naku, Pinda, son. Baby, Nika, Kuona, Nima, Sangalala. Tandana mwez mami, when I see you be my sangalala, because I love you, love you, mimi na kupenda, penda, because I love you, love you, mimi na kupenda, penda. Alivi ndeva mungshe paziko Pombe sama ningi patalo hey. Pali wantu balu nkumba paziko Koma iwe ndi wasia nako hey. Umazi wa mosofela na mafuta iwe Umazi wa mosofela Kikangala na pressure iwe Nango wana bose Mama sangalala pari weo Iwe niwe muntu sana Manisuku ni zanzeru neo Nakupenda sana Baby Pika kuona ni masangalala Tuentandana mwezi Mami When I see you ni masangalala Because I love you Love you, mimi na kupenda Penda, because I love you Love you, mimi na kupenda Penda Nina jaiwa, chape iwe Tachoi mutima wanga, nina pasa chape iwe I promise you my love I'm never gonna break your heart Nakupenda sana, baby Nika kuona, ni masangalala Tuentandana mwezi, mami When I see you, ni masangalala Nakupenda sana, baby Kuona ni masangalala Tuentandana mwezi Mami When I see you ni masangalala Because I